yande joni tan min ta sappo e jeestiɗi o kalangu habaruji e fulfulde. Kori jañalli e moon Soumana Amadou jangantan habaruji ɗi enda hippiter goɗɗon waɗi e nder département mo Tassara région mo Tawa. On nana habaru ma jo Fawar. Nonni Fawara jondu konna eɗen gartdo Sawara ministre waɗɗo aljumar ƴaɓɓinde enen nokku to meruɓe hewɓe golle mu'en faddama. Fara ayerdu konɗan himɓe wuro ngo kañum e laamu wala no narra fewi seɗɗo filla ko darto gabbi ɗin enda en nanan ko préfet on haali kañum e hoorejo sorkoɓe ton enda. Hara filla yewtere pinnal studio kalangu en kaltana filla guese ton enda gaya nokku to sukaɓe wonno gatteno golline en nanan golɗe no gono gaɗa tawiduɓe gala ɓe jooɓe hunde fo. Sogeji leydi Niger wonɓe no jiilo garɗo fila ndenagu to wiyete middal kiloji hemre capanɗe jeego hakkunde muɗum e Tassara le département Tassara to enen Tawa heedoyde keero leydi Niger ɓuura kiloji capanɗe nayyi e joyyi. Ɗon won ko yande joyyi hejjere o endan wonno ko himɓe goɗɗo gaari kippiti sogeji ɗin endan ko keppiti sogeji ɗi konɗan ni ele habaruji ɗi min keeɓi wiide ke hande wakkati mo kalte o ni hon tawama ni hippitere nde ɓe gaɗi illu e jam illu e hejjere on fa laamu Allah weeti eɓe piyondira kamɓe ɓe sogeji ɗi endan. Kano wakkati mo kalte o endan ni min paama e fuɗɗumi waɗi hen ar filla ko darto yala maayi ɓe nanawni ɓe gaɗi nder muɗum. Caggal majjum du habaru goto o wiide ko laanaji piroji jeeyi to endan riwowi himɓe waɗɓaɓe hippitere nde endan. Nonni Fawara jondu konɗan ni hono Sawara mo conseiller en leydi Agadez ka endu konɗan wurtini aljumar nde endan ni andinore muɗum en andinore nde du konɗan ni do filla ko darto Fawara jondu konɗan golleji ko himɓe gonno no gaɗa ɗum wonno wittingol himɓe ngol enda laatigol joni haɗama ko ɗum haɗa ɗum endan ni yimɓe no wittine ɓen ɗum woni dillowamɓe endan himɓe hewɓe maɓɓe ɗon no maaya e ley nokkuji ɗen en. Ɗum waddi ko Fawara jondu konɗan ni ɓe andini wiide ke kono wattugol laawol laamu koƴagol duuɓi nanɗe sappo e joyyi faddade himɓe wittina himɓe wittitoɓe enda ɗum waddi ko ɗum laati ɗum tiɗniɓe sanne ɗum laati ɗum hunde ko hulƴini sanne. Mohamed Ana koni kamwoni hoorejo hono conseil mawɗo mo région mo Agadez nani ko haalni bandimi Moussa Mamman.
Depuis qu'il y a eu la loi 2015
ile laawol laamu leydi kaɗugol yewtinde ummotoɓe leyɗe mu en paa leyɗe tubakoɓe singa ɗum haɗi himɓe tokkira kawar jahalibi denne ko ni waɗi ɓe kaɗi ɗum no hanuno wi'e natuɓe gollal ada himɓe yawtina ɓe keɓane ko gaɗa ko watta ɓe acci waroɓe ɓendu ɓuytiri ɓe gi'ata du torraji ɗi fuu ɗiɓe goni iɓe gi'a. Denno ko laawol laamu leydugol singaka ɗo agada simɓe garanno naata loreji jahdirku keɗo sogeji ardo ɓe jawtine sa ɗornam du fuu non himɓe gi'ata. Min ƴami fedde CDAO ƴeewa halda e fedde leyɗe tubakoɓe de ngam heɓtude no waɗe ko himɓe kisa saɗɗormaji ɗi keɓol ɗereji yaade leyɗe tubakoɓe du
hoynama.
Mohamed Ana ko noon ni hoorejo Fawara jon Sawara mawɗo mo région Agadez. Himɓe wuro Bilma Bilma du konɗa wona kiloji keme joyyi soɓɓirde nayorade funnage Agadez ton wonno ko keña atalato enɗa himɓe wuro ngo fu burti gam batte gardaro e lawol hollude hono Fawara jon du konɗa ni mettorgal muɗum en e dow filla ko darto Fawara jon du konɗa ni hono ko Sawara ministre ruɓe aljumaɗe ƴaɓɓinde hooƴi lawol faddade golleji mairie kamɓe kayi hono maire on enda e koseɓe enda fu golle mumen wonko fadda ɗum waɗi ko subaka o enda ni fa keɓen paame anden fa woɗa. Bandimin tarnan fude Ahmed o noddi maire to enda mo Bilma mbiyeteɗo Abba Maruma Elaji Lawal.
La population
himɓe wuro gon fuu burti kaali ko kawjaki amin ki nafiɓe min kawjake du deedey no laabi laamu leydi kawjiɗi filla kuɓeje bi'iri miɗo yettaɓe du Allah andanɓe ɗum bani ko ɓe bi'i min ittama min jaɓata min jaadan yeeso suudu kiite ɗum ƴeewa haala ka.
O wonno Abba Maruma Alhaji Lawal laatiɗo maire mo Bilma. Caggal ni hono Sawara ministre ɓe on endan ni ko waɗi ɗum endan capanɗe tati lewru ɗum won aljumaɗe ƴaɓɓin nde ko gouvernement hooƴi laawol faddade golla meruɓe hewɓe ɗum waddi komin noddi mbiyeteɗo Amadou Boubacar goto e joguiɗo andal dow filla ko dartalki saria laamu e leydi Niger. Bandimi rukeyetto Abdourahmane ƴamimo o haalna ɗum hono ɗum woni ko yi e dow filla ka.
sur le plan juridique cela est prévu
do lawol lamu leydi no wado mer itte gan datul la soitati e tati dewtere hawjine filla kubeje leydi wi hawrine ministriibe no wawi adi lawol itta mer na ardido hubere mawni dundu saydo ardagal ministre kawjido filla kubeje e hollude gacce e jomum wadi misali nyamul cede na salade lildoide dereji kawride mabbe hande de ƴewama wala lawol lamu leydi fu bi ungol kubeje no tawa le ardagal ministere on denne ko hanuno woni conseillerbe ben arta itta mer on den ko hawrine ministriibe den ada lawol ittudem
doctrinal cela constater la révocation du maire
chagal majundu dorog kam wonon kulle bonde yarte den ni ko waawi wadde millionji kene jeego e chapanne e joy cede men france cfa kam woni ko filla mudum wadda to en asudu saria difa dundu konna wonana e do dorog ko jaba e himbeje ko teta himbeje ko duubi din ni enda dum wadi du konna yeso horebe region on enda fu abdul mu'min hamidu kany woni hono mawdo saria le to en difa nani ko halni bandimi adam babu karna
Il s'agit essentiellement de
Taba e kinije bonde nombula Taba kiloji keme tati e woygu kinije bonde dedu tramol e jaze panno dum wadan kinije million e ko deki ko wula dimma cede taba e kinije bonde dedu de hisama no wadan millionji joyi cede sefa taba e kinije bonde de wadan duubi didi ko de nanga dimma ko wula dundu no holla sem natol e nawtorade kulle bonde de illa bo ko haram o fuddi leedi difa latake to kulle bonde nannete are bonde dedu fu hana do gona no gade der leedi takkidi en gom ni dum wona dum biuti
notre voisin du sud
no wantiri fara to enda ayeru region mo tilabir don du konna ni faware jondu har filla ko darto hono gabbi didi baranodi bara du konna ko warra ka do lawol ilun joy lewru me waddi ko hakkunde hono faane sorkobe en kanyu e himbe hore urugo enda hakkunde mun en narral wada fe seeda dun sabin heba paamen do filla dum gabbi di filla mo woni prefet mo ayeru min noddi dum suba ko enda gam batte halana en faawoda o wete Jean Dorichi ag alher
Nous sommes 27 hippopotames.
Gabbi laso e jeddi bara illa dum fuddi. Sorkobe ni gonno baradi be accaydu bani ko ibe andi dum hadi gabbi di bari. Dum du wadi min adi lawol nangude neddo fu mo jungo mun tawa der barol majji. Wadi himbe sappo dido nangabe jowuro gom no tawa der mabbe. Amma hande o yofama. Miden hettefude e juude en tawa hen fu. Min durwondu ko watta dabbaji di denake. Himbe wuroji di himbe en tawa der barol majji. Murti amma min kebi min deƴƴiniibe wala du fu maydo der majju
cagal majju ndu hore jo hono sorkobe en dan kanyum du woni sorkoje beteddo Zakaria Isiaka kanyum du konna haali o wi hono ebe jinnotebe jodde ke horebe ben kana won horebe department o jabebe jodde mu en sako be kebbe kalda be nar en kettino non
bangina windu forna furo
ngab arangu derna inati leibade nguyiwa illu lejema fusubako nimbe tawingu dande mayo min ummi saminji nguyidi wadde saka benje mbarengu tawatta nyaloma fu be ngari be nangi himbe jenayo bimbe toftadamo nangude nimbe yamemi minen godi bibbe wurobe be bimbe be andano min bibe ngab nguna tanana derbade ko nguwara via min gatta inde sukabe be kokko mom inda e inde banda be bi min lamido on wara be noddi dun to prefet ko weti subaka on be noddi min to prefet be bi min gabu barangu gu wuroji didi din min jobata nana millionji nay kanto ayeru on fu mi wadi yadu e wiide bambu do woni kambe jobata foto gabu wari ko wi e sai de be jobbi millionji nay gabbe din duudi durobe re moybe kambe burti ngadi dun fu ando be ngadi de rol convocation gol min jaa njaago justice
o wono Zakaria Isiaka ne horejo faaro jondu konna ni hono hawrinde no sorkobe ton en dan be ayir noni faaro jondu konna ni hono se en daari du konna himbe tawabe do filla ko dartoni jonka jeewe hakkunde leydi makka kanye leydi qatar rafi narangal endan ko lati ko leydi niger heedno wi leydi makka hono fedde be tende qatar charity wonon no wada ballaga mun der leydi niger acciti ballaga on endan dum waddi ko faawar joni altinerde himbe wonbe seno lati ne heban no ballaga qatar charity e le commune joyobe nyame do endan jami gomnati ko wato ko tawe dum do be keba ko lubtinto dum sabu ben don qatar charity wona wada balla sanne dum waddi ko faawar joni konda ni bandi mi mitel musa hasan yey to fodondro e wakkati mo burte be ngada hawrine mabbe o yewde mbete Boubacar Ali halanimo dum woni sadorma mabbe
do moddereji di Qatar wadi
hakika Allah gardo do fu seno do hi'i ko katar wadani alfukaru en e nyamduji di katar waddata no feccana alsilame Allah en e beloji di himbe be lardube ko katar wadanta beloji no nawtoro denne min gari hollude mettorgal bernde amin ko wi'a biro katar no mabbete le Niger mi de ngaro Allah e laamu ngun tawe potal wari hakkune Niger e Qatar dum min gari hollude mettorgal bernde amin wala kum kalam min niddo seno o haali cuudi foti ko Qatar nyibi e moddereji ko Qatar wonno wada
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mainasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Birningaure
do radio Marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Sai
do voix de la Tapoa
lamba chapande jena e jenaayi FM
Mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena e jenaayi FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
non wonter yo termeden pindongol ndara filla honon dungungu endan to endan der leydi Gaya nokkuto tawte sukabe heb en tawen der gesse no golline ko be gollinte dum du be gala be jobbe fodde golle mabbe nadu kono jobtaake fey no tawadu kono ndu saaro mabbe kono no ndara non endan hono himbe latibe wombe en tafakandu jingande sukabe en yita hakkeji mun en dum wala no weldu en fe seeda dum wadde hala ka ka dudini fa yotti hono bandi min Dawda Hassan gondo der region mo Dosso yeyto en gambatte wadde en de yewter ketnenen e fulfulde
Le wakati ndungu o jom engeseji help engoli ntana na bali giji kampe sukape famarpe bebauta wati gola albali ala. Mduna hapidane no e abirape sukape be ko wala na hape fu njobti. Yero no halisu garba jiji kauji do sari ya sukape famarpe wiri.
Sasa seko napi l'exploitance des enfants. O konforma ou revini.
Lumi ete huludo sukape mardi bondi. Gande kiewama dar nyaloma ke o keme didi. Uju naji jiegom taudete dar leuru. Mdu de labi kauji di jobdi gollobe ƴewama dum waday sukabe be galana ni no torre amma himbe meden pamata misali ahibe garbinobe helabi be modibbe mabbe bi attana dina be gona ibe jangine tawi du hana
comme réalité au fond il n'est rien
ngal gollal sukabe famarbe ngoni no ngada leydi Niger dekino jungo do deror e leydi duniyaru e joinde lawol kite majum no jiji kawjido sari sukabe famarbe on haliri no wodi sembe kambe nanga nimbe gollinobe be sukabe be kapta yide
effectivement on a adopté le texte à travers
gonganon labi jukkude himbe kollobe sukabe mardi bondi cingama misali labi lamu di leede takkide he leede meden kawri cingindon di cingama illa hitane dubi ujunare e keme jenay e lasojina e sappo e jeegom ipuddama nawtorede du hitane dubi ujunare e keme jenay e lasojina e sappo e jenay ko jamami hore am woni de eden bawi tabbintinde labi ko e meden bawdi jukkude gacce de gan he andal am mi hi ay lawol jukkool iri gacce de der leydi
ma ko ne sans ki spini sa ce ce jadu pratique
madame mahamadu amina kawjido filla yadu yeso bibbe adamabe mo gaya holli ko abirabe sukabe be kam en kani ko jana dum lawol gam suka hanana na rene e jangine
ki doivent mettre tout en
sarobe kani ummu daru durwa ko watta sukabe kebi mardi lobbiri amma dum fu rafini woni no wadda dum hederno leydi meden tawa sarobe bendu no giya hanu potir mu enno
les parents sont au repos
ba ko do kumpintinol himbe wadama ko watta tawe abirabe sukabe ko jani dum lawol fa hande e dum wade der gaya
e do dum woni ko habaru me fulfultili hande en sey assalamu alaikum balanti jamwal